Siku inaanza nikiwa huru na mwenye furaha kwa sababu nyumba yangu pamoja na gari nimevikatia bima na Resolution Insurance. Afya ni kitu bora zaidi, nimejikatia bima na Resolution Insurance. Lakini hata vifaa vyangu vyote vya studio nimevikatia bima na Resolution Insurance. Resolution Insurance, tunalinda unachokithamini.
Put your hands together for home on
my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boli, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy I'm sorry, swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikaza kuimba, Mungu si Asumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Nakupenda maraika.
Maraika. Yani umewaribu sana wewe Ngurusi.
Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
Ndio.
Nilikusikia, nishakupa note ngia mazuri. No.
Thank you.
Tina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani, makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda, mana Mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Sikate tama mana Mungu anakuona. Never. Sikate tama, angaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema. Takuchekiaga usoni, ukiwapa kisogo na kusema. Usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye ukumbuke uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Yabulanti Chopa, I got love for you. Nyama mkari Buda na mchachambo, mwambie tunapita so mikono juu. Najua maisha safari, mi bado sijafikaga, long way to go. Ila naiona fadhali kulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara kandika Kimara na Kariako. Geto na kibatari kiangazi masika jomvua vyote vyako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never.